thiệt rồi.
Hey, it is not the hero,
beer waxaad tahay faaisay tahay igu beer waxaad tahay faaisay tahay arosina yagleelo ubad wadaagnana tuur ku tabay urka ku tabay
adiguba waxaad tahay
Hayfa isay tahayi